online.
Back to the west side kama zizi countryizi mtuche. Tumchukue darasa tumrudishe darasani Duke touches. Tumrudishe killing game msasani tamaduni juma neche tumrudishe kwa majani. Siku nzuri na vokwenda kama dani tumrudishe Jose Mtambo Kigamboni. Rudisha kali kwanza Fidi tumrudishe mwanza mwanza bona kime rudisheni CHT tumuenzi tena Ruge. Pigeni tena zeze tumrudishe TAD wanalia nkimsikiza MSB Medi tip top tumrudishe PNC kwenye stage tumrudishe JD wadao tumrudishe MACD japo yupo bize wateule tumrudishe Jafarai. Mwambieni Duli na Pahai rudisheni mapanga TMK Mikumi mrudishe tena J Mbeya mrudisheni tena May Chonde Chonde mrudisheni tena Jongwe Roma mrudisheni tena Tongwe Inspector mrudisheni tena Gangwe Swahilini mrudisheni Suma G kwenye mic mrudisheni Zigidi Nyalu mrudisheni Mike T Jamaa mrudisheni Buff G mrudisheni Sister P Adi Blaster mrudisheni tena Terry Fanani mkarudisha watu pori rudisheni na wagosi Kalapina msisahawa na kikosi mrudisheni Ramadi mrudisheni Caesar Star Mansuli Moto Tipa mrudisheni Zola D in the area rudisheni TKZ B Hit mrudisheni Hami B rudisheni ZB Rest in peace soiba wangu JB Wara wara na hasa mrudisheni na Lodi Umbo mzee mrudisheni na Jambi ukisikia ujue JCB
Castle. Listen. Mziki hauso make vipi Kakali next ludi umpe kipendacho binti Katuache marafiki masela kacha na mziki Chelea lipotaka kupendo bila liziki Game timamu initaju chizi wa GK Bongo flavor bila mwagama ingeitwa nini Mwalimu dazi baba tufundishe Tuijue dunia kama story ya wachumba 30 Bado na minia kuna S bila O L bila O Aito thang bila solo Afande bebe molo kafarasi mbele polo Zirudi Scratch majizo kusaga niko truck Wagosa kaya wa performance school bash Pasha wedaya ende konde gang au wasafi Shaa mwache master jee yeah, fanye kazi Akigonga biti homo kutokuwa na maradhi Mbono po wazi ufundi wa Sam Wenger Kombi ya ghost bed na mondo bus blender HRP, HOP, saleja bili Tumekosa vitu vingi watoto wa 2000 Natufikiria undo ngoma isambe MCs wengi nwa ovyo kama grupu la mange Watengwa msitu tenge rap wipande Kina papami sifo stathi yuma Mwani tunashindia makande ukeni punga Yangwe ya nalanga mwacheni mumba Makamanda tu waenzi kwa mziki wa Daz Nunda
Keep holding on, yeah Take me back to my feeling Walking like never feeling You know that I feel it So all that past make me feel it Did you never die? I swing it back on my brain yeah. And a feeling in my mind To hold you tight, okay